Puff, puff, puff. Hata ukifail at least ule try kufight. Ule ni DM atukangoja sana ni reply. Every day ni muziki na nipaka ni die. When you was asleep, my nigga nilikuwa na ride. Hey, vile na rhyme, any scene ya crime. Mna try kumeka dime na muziki hii ya mine. Life ni short, so I guess spend a time.
Puff, puff, puff.
Ala, kwenye kuna marapa pa. Vile na tema kama shin gun rap pa. Ukizuba, unashikwa na heart attack. Bad boy, kimizani mini psychopath. And I know shale membo na recycle bus. Membo na recycle bus. Sembe zangwa yukurada ni puff, puff, kupas. Puff, puff, kupas. Kinda chain, kinda chain, kinda chain. Kinda chain, kinda chain, kinda chain. Mary Jane, kind of chain. Puff, puff, kupas. Kind of chain, kind of chain. Kind of chain, kind of chain, kind of chain, kind of chain. Mary Jane, kind of chain. Kind of chain, kind of chain, kind of chain. Kind of chain, kind of chain, kind of chain. Mary Jane, kind of chain.
Tembe za ngwa yuku puff, puff, kupas.
Kind of chain, kind of chain, kind of chain. Kind of chain, kind of chain, kind of chain. Mary Jane.
Puff, puff, kupas. Puff, puff, kupas.